You're with SBS Radio.
Malinkasta malaayiin Australiana ayaa ku bixiya waqtigooda si hagar la'aan oo iska wax u qabsiya si ay kor ugu qaadaan oo ay u hormariyaan dadka iyagu noloshoodu aadka ay u hooseyso ee aan awoodaha badan lahayn. Dadka sida iska wax u qabsiya u shaqeeya oo iyagu ka kala yimaada bulshooyinka kala duwan ee Australia ka kooban tahay ayaa waxa ay iyagu u hawlgalaan sidii dhibaatooyinka looga qaadi lahaa dadkaasi rafaadsan. Dadaalladaasi hagar la'aanta ee dadka iska wax u qabsiga sida friiga ay ugu caawiyaan bulshada waddanka Australia ayaa waxaa loo dabaaldegaa sannadkiiba mar iyada oo toddobaad loo asteeyey, toddobaadkaasoo ah toddobaadkan aynu ku jirno oo ka bilaabanaya 20-ka bishan May ilaa iyo 26-ka bishan May. Maxamed Zahraan oo isagu asalkiisa ka soo jeeda waddankaasi Masar ayaa waxa uu isagu doonayaa in uu wax ka bedelo dunida. 33 isagoo uu Maxamed Zahraan u jiro ayaa waxa uu sheegay in dad fara badan oo iyagu dadka soo galootigu ahi inay duruufo badan ka soo wajahdo qaabka ay ula qabsanayaan waddanka ay ku cusub yihiin Australia ah, iyadoo taasina ay keenayso in ay gacan ka helaan dadka iyagu ka soo horreeyay. Maxamed Zahraan ayaa isagu iska wax u qabsigiisa waxa uu xoogga ku saaraa in uu sameeyo cunto lacag la'aan isagoo markaana ku daryeela dadka iyagu waayeelka ah ee bulshada ku dhex nool, iyadoo taasina sidoo kale tana uu ka caawiyo dadka waddanka ku cusub dhanka ku saabsan caqabadaha ka soo wajahda dhanka luqooyinka. Isagoo hadlayana waxa uu yiri:
It's something that makes me I have made the difference in my day, even though it might be like a little difference, it might not be like a big impact, but at least if you made someone smile at the end of the day, that makes me satisfied that I have achieved something in my day.
Arrintani waa arrin iga dhigaysa aniga in aan dareemo in aan sameeyay wax bedel, haddii uu yiri xataa ay noqon karto keliya in ay wax yar oo isbeddela ay tahay, iyada oo laga yaabana inaynan wax saameyn oo weyn samaynaynin, balse waxau yidhi haddii aan ka dhigo qof in uu dhoola cadeeyo, taasi aniga waxa ay igu qancinaysaa in aan wax hormara sameeyey maalinkaygaas. Lab Queen Leong oo isagu ka soo jeeda Hong Kong ayaa isaguna isaga oo noqday nin isagu iska wax u shaqeeya waxa uu yiri sababta aan u noqday waxa ay tahay buu yiri inaan u mahad celiyo waddanka Australia oo ii ogolaaday in aan waddankan ku noolaado aana noqdo Australian, aniguna waxaan rabaa buu yiri in aan Australian si dhaba aan u noqdo. Isagoo hadlayana waxa uu yiri:
I don't want to stay within my own small world. I want to expose myself.
Ma doonayo in aan kaliya ku noolaado caalamkayga, waxaan doonayaa in aan isa soo bandhigo. Anigu waxa aan ahay in aan dhexgalayo bulshada sababtoo ah waxaan doonayaa in aan barto arrimaha ku saabsan qaabka Australia. Laab ayaa arrintaasi dadka kalena ugu naseexaynaya oo ah in ay volunteer sameey, in ay iska wax u qabsi ku shaqeeyaan. Aragtidiisa Laab waxa uu aaminsan yahay qofku in uu iska wax u qabsi u shaqeeyo in ay tahay fursad aad u weyn oo uu ku ogaan karo sida Australia looga noolaado ama looga dhaqmo.
You get to learn the culture, you get to learn the way people thinks. Because it's important that you know the way
in waxaad helaysaa inaad barato sida dadku ay u fikiraan, sababtoo ah waxaa muhiima in aad ogaato dadku waxa ay halkan ka sameeyaan, waxa ay dadku jecel yihiin, iyo waxa ay dadku neceb yihiinba inaad ogaato. Waxaa jira wax fara badan oo dhaqana oo ka duwan caalamka anu aan ka imid, balse taasi ma aha sax iyo khalad, ee waa keliya inay kala duwan yihiin, ayuu yidhi Mastalaab. Waxaa jira ku dhawaad 10,000 oo hay-ad oo ka rajistagareysan waddanka Australia oo iyagu aqbala dadka iyagu u shaqeynaya iska wax u qabsiga, iyaga oo dadkaasina ay ka hawlgalaan dhinacyada ay ka mid yihiin daryeelka bulshada, ciyaaraha, waxbarashada iyo dhinacyo kaleete. Balse iska wax u qabsigu keliya ma aha in qofku keligii uu wax bixiyo, waa sida ay aaminsan tahay Paraskivi Tsingas oo iyadu ah iskuduwaha iska wax u qabsiga u shaqeeya ee hay-adda samafalka ee bulshada Griiga ee Melbourne ku dhaqan. Waxa ayna leedahay gabadhaasi waxa ayna leedahay gabadhaasi iska waxu qabsigu waxa ay noqon kartaa wadiiqo aad u weyn oo qofku uu ku gaaro shaqadiisa mustaqbalka.
To make the volunteers gain something for themselves, not money, but not only the satisfaction to be a volunteer and offer yourself and your abilities, your skills to your community.
Waxay ka dhigaysaa dadka iyagu iska wax u qabsiga u shaqeeya in ay faa'iido helaan laf ahaantooda. Kaliya ma aha lacag, mana aha in ay iyagu ku qanacsanaadaan in ay si iska wax u qabsiga u bixiyaan naftooda iyo awooddooda iyo khibradoodaba oo bulshada ay ugu deeqaan, balse waxa aad faa'iideysaa arrin sida khibrad cusub oo kaleete, xirfad cusub oo kaleete, iyo inaad kor u qaado shakhsiyaddaada aadna kor u qaado khibraddaada dhanka professionka. Sidoo kaleete, Graham Kinder ayaa isagu arrintaasi ku waafaqsan oo aaminsan in haddaba qofka iska wax u qabsiga u shaqeeya inuu faa'iidooyin badan laf ahaantiisu u helayo. Graham Kinder ayaa balse dhanka kaleete waxa uu isagu qiray in dadka ku cusub waddanka Australia qaar ka mid a in ay marka ay noqoto iska wax u qabsiga ay ka sakatiyaan sababo la xidhiidha caqabada jira oo ay ugu horeyso dhanka khibradda luqada, balse wuxuu aaminsan yahay arrintaasi laf ahaanteeda in aynan caqabad marba noqon karin sababtoo ah hay-adahaasi uu ka shaqeeyo qofku ama uu la falgalayo laftooda ayaa wadiiqo siinaya ama qaab siinaya qofku uu uga bixi karo arrintaasi oo dhanka luqada iyo horumarka fahankaba uu ku gaari karo. Maxamed Zahraan ayaa isagu waxa uu aaminsan yahay in ay tahay iska wax u qabsigu arrin uu ku naseexeynayo dhammaan dadka waddanka ku cusuba imanaya in ay arrintaasi sameeyaan. Sidoo kale, Laab ayaa isaguna waxa uu aaminsan yahay in ay faa'iido weyn tahay in qofku uu volunteer noqdo, waxauna sheegay in weligii aynan soo marin saacad ama daqiiqad uu shaqadiisa isaga oo ku jira iska wax u qabsiga uu dareemay in haddaba la midabta kooray ama loo arkay inuu ka duwan yahay bulshada guud ee Australia. Dhinaca kale, Adrian Biconi oo iyadu ah madaxa fulinta ee hay-adda sare ee qaranka ee dadka iyagu iska wax u qabsiga u shaqeeya ayaa waxa ay aaminsan tahay dadka iska wax u qabsiga ku hawlgala in ay wax weyn ka beddelaan dhanka qiimaha iyo tayada nolosha waddanka Australia, si gaara weliba dadka iyagu aadka u baahan. Dadaalada hagar la'aanta ee dadka iska wax u qabsiga waddanka Australia ay uga qayb qaataan kuna caawiyaan bulshada waddanka Australia ayaan iyadu meel cidla ah ku dhicin, balse la og yahay lagana mahadceliyo lana xusaa. Toddobaadkan aynu ku jirno oo ka bilowday 20-ka bisha May ilaa 26-da bisha May ayaa waxa uu yahay toddobaadka loo asteeyo sanad walbana la xuso dadaaladaasi ay sameeyaan malaayiinta iyagu sida iska wax u qabsiga uga hawlgala hay-adaha kala duwan ee waddanka Australia, wax badanna ka beddela nolosha dad badan oo iyagu xaaladoodu ay aad u xun tahay. Laga soo bilaabo 20-ka ilaa 26-da bisha May ayaa waxaa la qabanayaa kumanaan dhacdooyin oo ka dhacaya daafaha waddanka Australia, kuwaasoo loogu mahadcelinayo 6 milyan ee Australiaanka ah ee iyagu ka rajistigareysan volunteernimadooda amaba iska wax u qabsigooda waqtigoodana ku bixiyey wax ka qabadka iyo isbeddelka bulshada waddanka Australia. Wiigan haddaba dabaaldegyada la sameeyo ayaa waxaa ka mid a qureeco la sameeyo ama shaah aroortii la wada cabo ama qadaba la sameeyo oo markaa dadku isugu yimaadaan, iyo sidoo kaleete maalin furan oo meelaha qaarkood lagu qabto, iyo sidoo kaleete jaa'isooyin la bixiyo, iyo safaro yaryar oo tamashleyn oo la sameeyo, iyo sidoo kaleete shirar amaba kulamo iyo tababaro la sameeyo oo loo qabto munaasabadahaasi, dadkana lagu wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay iska wax u qabsiga iyo saameynteeda wanaagsan ee ay ku taarato bulshada waddanka Australia.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.